Embera yabantu yewunyisa otunula n'ogamba Mukama nsonyiwa okwemulugunya ku bye sirina ng'eriyo atalina na kyalina ng'ate amanyi n'okumusinza ng'era amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina na kyalina ng'ate teyerabira Katonda ng'era amanyi n'okumugamba ninze nsaba osonyiwe obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo beebangi okunsinga nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo beebangi okunsinga nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze singa yali asobola okubikkulira ebintu nakulaga atalidde nakulaga n'aba bafudde nakulaga nti bonera bali wakululwe nti mulimu byakuwadde omulala ye yatalabye nakulaga nti gwe kyonaali olwaleero kibewa kyokka nakulaga nti mulimu gwa balidde mu lwenca kyalina ng'ate amanyi n'okumusinza ng'era amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina na kyalina ng'ate teyerabira Katonda ng'era amanyi n'okumugamba ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo bye bangi okunsinga nsonyiwa Mukama
www.mp3ugandanmusic.com